Barua mokuongo mar Petro. Petro mokuongo achiel.
An Petro, jaote mar Yesu Kristo. Andiko nun jo Nyasaye moke e pinje mag Ponto gi Galatia gi Kapadokia gi Asia kod Bithunia, kuma untie ka jodak. Nyasaye wuoro noyieru chon kaka dwaro ne obet, mondo puodhu gi Roho, umak chik Yesu Kristo, kendo mondo rembe okir kuomu. Ng'uono gi kwe mogundho bed kodu.
Duong' obed ni Nyasaye, Wuon Ruodhwa Yesu Kristo. Kuom ng'uonone maduong' nonyuolowa gi nyuol manyien kuom chiero Yesu oa kuom joma otho. Mano miyo wabedo gi geno mangima. En geno mar yudo mwandu mosiko nyaka chieng'. Okano nugo e polo, kuma ok onyal kethore kata towi. Teko Nyasaye biro ritou nikech uyie. Adier, obiro ritou nyaka chop warruok ma oselosi mondo ele chieng' giko. Bi, beduru mamor kuom wachno. Kata obedo ni usebedo kuchandoru kuom tem mopogore opogore kuom kinde matin. Gik ma kamago timore mondo temugo one ane ka un gi yie mar adier. Kata mana dhahabu manyalo kethore bende itemo gi mach. Omiyo yie maru, ma nengone tek moloyo dhahabu, nyaka tem mondo ng'ego ka en yie mar adier. Eka unuyud pak gi duong' kod luor chieng' ma Yesu Kristo ofwenyore. Kata obedo ni pok uneno Yesu, to pod uhere ahera. Bende kata obedo ni ok unene sani, to pod uyie yie kuome. Kendo pong' gi mor maduong' mokadho awacha. Uyudo pok mogik ma yie wokelo, tiende ni warruok mar chunyu. Wach warruok ni ema ne jonabi onono kendo manyo matek. Kane gikoro wach gweth mane Nyasaye biro miyo. Roho mar Kristo mane ni kuomgi nonyisogi chon masiche mane Kristo biro yudo, kod duong' mane biro luwo masichego, omiyo ne gitemo manyo kinde mane gigo biro timore, kendo kaka gibiro timore. Ne onyisgi ni tich koro wach mane gitiyo ne ok giti ni gin giwegi, to ne gitiyo mana ni un. Kendo koro joland wach mane okelonu injili kuom teko mar Roho Maler mane oor koa e polo, osehulonu wechego ratiro. Ginie weche ma kata mana malaika bende gombo ng'eyo ahinya. Emomiyo beduru motang', ka paro ubith. Keturu chunyu duto kuom gweth ma Yesu Kristo biro kelonu kuom ng'onone ka obiro. Luoruru Nyasaye, kubedo ka nyithindo ma winjo wach. Kendo kik uyie gombo mane un go e ndalo moko kane pod ukia Nyasaye chak telnu e ngimau. Kaka jal mane oluongo uler, e kaka un bende nyaka ubed maler e timu duto. Paruru gima Nyasaye wacho e mumani.
Nyaka ubed jomaler, nikech an aler.
Ka ulemo, to uluongo Nyasaye ni wuoro. Jal ma ng'ado ni ji duto bura, kaka tim ng'ato ka ng'ato bet, ma ok odewo wang' ng'ato. Omiyo nyaka uluore ndalo duto ma udago ka welo e piny ka. Ung'eyo ni kane owaru kuom timbeu manono mane uyudo kuom kwereu, to ne ok owaru gi gik matow kaka fedha kata dhahabu. To nowaru gi remo ma nengone tek mar Kristo, mane ochiw ka nyaromo motimgo misango maonge songa kata mbala. Nyasaye noseyiere chon kane pok ochwe piny, to ne ofwenye ni ji e ndalo mogik ni nikech un. Nimar en ema omiyo uyie kuom Nyasaye mane ochiere oa kuom joma otho, kendo miye duong'. Adier, en ema omiyo ubedo gi yie kod geno kuom Nyasaye. Koro kaka usepuodho chunyu kuom winjo wach mar adiera, kendo uheroru maonge miganga kaka owete, omiyo hereuru chuth gi chunyu duto, nikech kuom wach mangima kendo mosiko mar Nyasaye, osenyuolu nyuol manyien, to kaka nyithind joma otho, to kaka nyithind jal ma ok tho. En mana kaka muma wacho ni,
dhano duto chalo gi lum, kendo duong' duto ma en go chalo gi thiepe lum. Lum ner, kendo thiepe tuo. Wach Nyasaye to siko nyaka chieng'.
Wachno e wach maber mane olandnu. Petro mokuongo ariyo. Kuom mano, weuru richo duto, kaka ichlit, gi wuond, gi gango wach, gi nyiego, kod ayany. Kaka nyithindo mayom gombo chaminegi, e kaka un bende onego gomb chak maliw mar chuny, mamiyo udongo nyakuchope warruok, ni mar kaka muma wacho, usebilo ng'uono mar Ruoth. Omiyo biuru ire. En kidi mangima mane ji odagi ni onge tich. Nyasaye to ne oyiere kendo miye duong'. Biuru ire kagima un kite mangima mondo ger kodu hekalu mar chuny, mondo ubed jodolo maler matimo misengni mag chuny ma Nyasaye oyiego kuom Yesu Kristo, kaka muma wacho niya,
neuru, aketo kidi moyier e Sayun. En kidi motegno man gi duong' moriwo kor ot. Ng'at moyie kuome to ok none wichkuot.
Un joma uyie ma ung'eyo ni kidino nengone tek, to joma ok uyie to?
Kidi mane jogedo dagi osedoko nigi kidi motegno moriwo kor ot.
Muma kamachielo to wacho ni,
en e kidi mabiro chwanyo ji, Lwanda manomigi podhi.
Gichwanyore nikech gidagi winjo wach maber. Mano e gima Nyasaye owalo nigi. To un e dhoot moyier, kendo kanyakla mar jodolo mag Ruoth, kod oganda maler ma Nyasaye okawo ka joge, mondo land timbe madongo mag jal mane oluongo ua e mudho, mi okelo u e lerne miwuoro. Chon ne ok un oganda kata matin, to tinde un oganda Nyasaye. Chon ne un mabor gi ng'uono mar Nyasaye, to koro useyudo ng'uonone. Osiepena, akwayou ni kaka un welo kendo jodak e pinyni, beduru mabor gi gombo mag ringruok makedo gi chunyu pile. Timu onego bed maber ahinya e nyim joma ok oyie, mondo kata obedo ni gihangou ni un joma richo, to gine timbeu mabeyo, mi gipak Nyasaye chieng' ma obiro e ng'ado bura. Winjuru chike duto ma joloch oketo, nikech uhero Ruoth Yesu. Adier, rituru chike mag Ruoth piny, ma en ng'ama duong' moloyo, kendo rituru bende chike mag jotelo ma gin joma en ema oketo mondo kum joma ketho, to opak joma timo maber. Nyasaye dwaro mondo timbeu mabeyo mak dho joma ofuo makia. Beduru joma ni thuolo, to kik ulok thuolo ma un go bed gima uumo go richo. To beduru wasumb Nyasaye. Miuru ji duto duong', kendo heruru weteu kuom Ruoth. Luoruru Nyasaye, to Ruodh piny bende miuru duong'. Un wasumbini, nyaka uwinj ruodheu kumiyo gi luor duto. Bed ni gin joma muol kendo mabeyo, kata gin joma kwiny. Ka ng'ato ng'eyo ni Nyasaye ni kode, kendo mano miyo dhile sandruok moyudo, kata obedo ni onge ketho moro mosetimo, to mano e gima Nyasaye oyiego. Ere pak munyalo yudo ka udhil kichwadou kuom ketho musetimo? To ka udhil kisandou nikech usetimo gima ber, to mano e gima Nyasaye oyiego. Mano e gima Nyasaye noluongou mondo utim, nimar Kristo wuon bende nosandore nikech un, mi oweyonu ranyisi mondo uluw timne. Muma wacho niya,
ne ok otimo richo, bende miriambo ne ok owuok e dhoge.
Kane oyanye, to ne ok oyenyo. Kendo kane oneno masira, to ne ok osiemo ng'ato. To nochiwore e lwet jal ma ng'ado bura kare. En owuon ne oting'o richowa e ringre msalaba, mondo watho ni richo, eka wabed mangima ni tim makare. Kendo osechangu mana nikech chwat mane ochwadego. Ne oyudo ulal ka rombe, to koro useduogo ir jakwadhu, kendo jarit chunyu.
Petro mokwongo 3. Un mon bende nyaka uluor chuou, mondo ka nitie chuo moko ma ok oyie, to gilokre ka gineno kaka ngima uchal, kendo kaka timu ler, kendo kaka uluoro Nyasaye, kata ka ok uwacho nigi gimoro. Kik ulosru maber mana ni mondo oneu, kukado yie wiu maber, kendo kurwako tigo mag dhahabu kod lewni mabeyo. To beyo wuonego bed mana mar chuny. En ber ma ok rum, kendo mamuol, kendo modembore, kendo manengone tek e nyim Nyasaye. Mano e kaka chon mon maler mane oketo geno gi kuom Nyasaye ne obidhore kuom winjo chuogi. Sara ne achiel kuom mon makamago. Ne omiyo Ibrahim luor, kendo ne oluonge ni ruodha. Koro un udoko nyige ka utimo gik mabeyo, kendo ok uwe gimoro buog chunyu. Un chuo bende daguru gi mondu ka ung'eyo ni gin chwech mang'aw, Omiyo nyaka umigi luor, nimar gin bende giyudo kodu mich mar ngima ma Nyasaye chiwo kuom ngwonone. Kutimo kamano, to onge gimoro mabiro mono ulemo. Mogik to uduto nyaka ubed gi chuny achiel, kendo gi paro achiel. Herreuru kaka owete, bende beduru mamuol kendo mang'won. Kik uchul richo kar richo, kata yany kar yany. Kar timo kamano, to gwedhuru agwedha, kung'eyo ni kane Nyasaye oluongou, to noluongou ni mondo uyud gweth, mana kaka muma wacho niya,
ka ng'ato hero ngima, kendo dwaro mondo obed mamor, nyaka ogeng' lewe kuom weche maricho, kendo dhoge kik wach miganga. Nyaka olokre owe timo richo, mi otim gik mabeyo, kendo nyaka odwar kwe kinde duto, mi oluw, nikech Nyasaye rango joma kare gi ng'uono, kendo pile oyie winjo lemogi, to mon gi joma timo richo.
Ka uketo chunyu kuom timo gik mabeyo, to ere ng'ama dihimu? To bende kata kapo ni uyudo sandruok nikech timbe mabeyo, to mano kaka un johawi. Kik uluor ji, kendo kik uwe gibuogu. Miuru Ruoth Kristo duong' e chunyu, kendo pile beduru kuikuru duoko ng'ato ang'ata mapenjo tiend geno ma un go. To timuru kamano gi muolo kod luor, kendo nyaka ubed gi chuny maler, mondo timu maber kaka jo Kristo kuod wi joma yanyo, kendo hangonu wach. Ber mondo yud chandruok nikech tim mabeyo, kapo ni mano e gima Nyasaye dwaro, moloyo yudo chandruok kuom tim maricho, nimar Kristo wuon notho dichiel kendo mogik nikech richo. Kata obedo ni en ng'ama kare kamano, to ne otho ni joma ok kare mondo terwa ir Nyasaye. Ne oneg ringre, to Nyasaye nomiyo chunye obedo mangima, kendo kuom chuny nodhi molando wach ni chuny mane nie twech. Mago e chuny mag joma nodagi winjo wach Nyasaye, kane pod Nyasaye rito mos e kinde mane Noa hondho e yie. Yieno noreso ji manok, ma kwan gi oromo aboro, e pi. Pigno en ranyisi mar batiso, ma koro reso usani. Batiso ok en golo chilo kuom ringruok, to en singruok motim ni Nyasaye gi chuny maler. Oreso nikech chier mar Yesu Kristo, ma osedhi e polo, mi obete bat korachwich mar Nyasaye, kuma enie gi loch kuom malaika duto, gi ruodhi mag polo duto, kendo kuom teko duto.
Petro mokuongo ang'wen. Emomiyo, kaka Kristo noneno masira e ringre, un bende ikreuru gi paro achiel no, nikech ka ng'ato neno masira e ringre, to osea e richo. Ikreuru kamano, mondo kuom ndalo ma pod udago e piny, kik utim mana gik ma dhano gombo, to timuru mana gik ma Nyasaye dwaro. E ndalo mosekadho, ne un gi kinde malach moromo utimo gik ma joma ok oyie dwaro. Ne utimo timbe maricho, kaka horuok, gi gombo, gi mer, gi dwanyruok, gi metho mag anjao, kod lamo nyiseche manono, ma en gima chik okwer. To tinde ka ok urip gi joma kamago e horuok mar ngima monjao ni, to giwuoro, kendo giyanyo. To chieng' moro giniduok wach e nyim jal moikore ng'ado bura ne joma ngima gi joma otho. Joma otho ne ong'adni gi bura kane pod gin e piny ka, mana kaka ing'ado ni jomoko duto. Wach maber to ne olandni gi bang' thogi, mondo gibed mangima kuom chuny, kaka Nyasaye bende ngima. Giko mar gik moko duto chiegni. Emomiyo, beduru mariek, kuritoru mondo uikru ni lemo. To moloyo nyaka uherru gi chunyu duto, nikech hera miyo iweyo ni ji richo mang'eny. Rwakuru joweteu ma ok ung'ur. Nyasaye osemiyou mich mopogore opogore, omiyo ng'ato ka ng'ato kuomu nyaka rit michgo maber, mi otigo kokonyogo jomoko. Ka ng'ato en jaland wach, to wach mowacho nyaka bed mana wach Nyasaye, kendo ka ng'ato tiyo ni ji, to mondo ti mana gi teko ma Nyasaye chiwo, mondo Nyasaye oyud duong' kuom gik moko duto mutimo kuom Yesu Kristo. En e wuon duong' gi teko nyaka chieng'. Amin. osiepena, ka uyudo tem mager mawang'ou kamach, to kik ubuogi, ka gima ok ung'eyo ni gik ma kamago nyaka timrenu, nikech mano timore mana ni mondo temugo. To beduru mamor, kaka jomoriwore gi Kristo e masichene, mondo ubed gi mor mathoth, chieng' maduong'ne maler ofwenyore. Ka iyanyou nikech nying Kristo, to kwanreuru ni un johawi, nikech koro Roho manigi duong', ma en Roho mar Nyasaye, obedo kuomu. Ka ng'ato kuomu yudo masira, to kik bed ni oyudo masira nikech oneko, kata nikech okwelo, kata nikech otimo timbe moko maricho, kata nikech ochuogore weche jomoko. To ka ng'ato kuomu yudo masira nikech en ja Kristo, to ok onego ne wich kuot, to onego mi Nyasaye duong', nikech iluonge gi nying Kristo. Ndalo mar ng'ado bura osechopo, kendo jo Nyasaye emikuongo ng'adne gi bura. To ka wan ema bura ochakore kuomwa kamano, to jogo ma otamore winjo wach maber mar Nyasaye to nobed nadi? Nikech muma wacho niya,
ka en gima tek mondo joma kare oyud warruok, to koro joma ok oluoro Nyasaye kod joricho to nobed nadi?
Emomiyo, ber mondo joma neno masira kaluwore gi dwaro mar Nyasaye osik ka tima tima timbe mabeyo, kendo chiwre e lwet jachwechgi, ma en jal mogin. Petro mokwongo 5. Koro an gi wach moro ma adwaro kwayou, un jodongo. Awuoyo kodu kaka jaduong' wadu, mane oneno kaka Kristo sandore, kendo mageno yudo pok kuom duong' mabiro fwenyore. Beduru jokwadh kweth ma Nyasaye osemiyou, kendo ritgiuru gi chuny mamor kaka Nyasaye dwaro, to ok kuma chune. Kik utim kamano mondo uyud ohala, to timeuru mana nikech uhero. Kik utimru ruodhi ni jogo moketi e lwetu ka kweth mondo uriti, to nyaka udok nigi ranyisi maber. Eka ka jakwath maduong' obiro, to unuyudo simbo mar duong' ma okethre, manyiso ni uselocho. Kamano bende un jomatindo, nyaka uwinj jodongu, kendo un duto nyaka urwak muolo kalaw, kukonyoru e kindu uwegi, ni mar muma wacho niya,
Nyasaye dagi josunga, to joma muol emomiyo ng'uono.
Omiyo beduru mamuol e bwo bad Nyasaye manigi teko, mondo obi oting'u malo e ndalo mowinjorene. Keturu parruok duto ma un go kuome, nikech oparou. Beduru motang' kurito, nikech jasiku ma Satan bayo kuonde duto ka sibuor magoyo asumbi, ka dwaro ng'ama dongam. Chung'uru motegno kuom yie ma un go, mondo utame, ka ung'eyo ni oweteu moyie manie piny duto bende yudo chandruok makamago. To ka usenwang'o chandruok kuom kinde matin, to Nyasach ng'uono duto ma oseluongou kuom Kristo e duong'ne mochwere, noduog chunyu, mimiu teko, kendo miu chung' motegno koketou e mise ma ok yiengni. En e wuon loch nyaka chieng'. Amin. Andikonu barua machiek ni, ka Silvano, ma ageno kaka owadwa mar adier, konya. Adwaro jiwou kendo nyisou ni mano e kaka ng'uono mar adier mar Nyasaye chalo. Omiyo chung'uru motegno kuom ng'uonono. Kanyakla mar Jokristo man Babylon, mane Nyasaye oyiero, omosou. Wuoda Mariko bende omosou. Yogreuru gi mos maler mar hera. Kwe obed kodu duto ma un kuom Kristo.